Mano wa ke, zamuri jwi kuri mic ni bwabona pisa chanye na J. Nabikorera ifoto na fame ni hajya nishaza yatewe na gang. Iyo avuze ko pushinga P, umuhungu abasunika pain. None uraseka, hasi irakomeje none urakina. Hani yarabuze sinyimubona tuzacininga igihe naguze pima. 254 baracyari kubyina, 2 times 4 iminani dukata, 12 rigupiora, jana rihanza rikubatura. AMG yari pound killer, smooth criminal ndekura trigger. Aba rapa mfite muri speed, ni benshi inaga risiga. Ni benshi basigaye banyita devil, iyi nkono itabi yuzuyemo fake rappers ubu bakoze label. Umunsi n'umwe tugahuza ibyo uvuga nkareba ko biza bimamo. Watch I talk to me nga pupa nzashyiraho mask nkubwire amasoro sinkeneye company. Message nzaba nayitanze urabyumva ntibizabiki. Hey, so funny sekana none se ndebe niba ukiri igihengo G. Mfite abahungu bashonjeye blood bitch ntabwo uri mu nzozi. Mfite voices in my hand